Potlal jowi. E nder ɗe potre, yimɓe ɗiɗo ɓe nduo to Allah. Goto o odari e mbedda he, mbo juula mbo haala haalaji kewɗi, pour yimɓe ɓe fof jiya ɗum ɓe mbiya he larkare mbo juula. Kono Allah jaɓata façon ɗum njuulu. Kono Isa wi, si tawi a juula, yaa nder suudu ma, udda dame ma ɗe, njuula Allah tan anda in. Allah kamum kala ɗo mbawɗa won mboma yiya, te kamum o yoɓan ma. Allah kam bo andi ko jiɗɗen, in jarani ko kalanɗa ɗum ko jiɗɗa ko, laabi laabi. En poti rew Allah ndewren ɗum njuuluuji, ten nduwanuɗen yimɓe woɗɓe ne. Ten poti duwo pour Allah o danda en he laabi seytane he.